bangers, Manzi. Yeah. Seek the wisdom of the ages, but look at the world through the eyes of a child. Yeah, twende kazi. Nipe beats, nipe pombio mzae. Yeah, mikono juu ya hewa. Yeah, mikono juu ya hewa. Mikono juu ya hewa, twende kazi. Generali, mimi generali, no wonder mimkali. Dosi ko serikali, still still mimkali. Mimi generali, mimi generali, mimi generali, baba bado mimkali. Kali, generali, bado mimkali. Kali, generali, bado mimkali, mimi generali, bado mimkali, mimi generali, baba bado mimkali. Jackie vile deli mehu wapa Kiswahili, feki MCs na wamada inavostahili. Kila mse ana hustle, ndo awai mali, siku tegi mistari, tumia akili kwenye hali. Jua kali sana, jipe shugli chapwa, kuwa busy kaka au shame, tajipaka niko highest kwa hierarchy, na ball kimfalme wa monarchy. Mini generali unite kima pixi conflict. Niki move my fans kwa show my hater wanna baki kufreak. Kenya na wapas till ni iceberg tip. Benye mi hurapa betu wezi keep. I'm an agent of change trash kwa funny na sweep away na stabilisho na wa hypnotize muslim. Najua vitu ancient yuna meditate kwa vibe. Verses na wapa niki get na fasi huwa trouble. Wabody wabody wabo wabo. Ukite kuleta chukit na kusha juu unapo. Mimi generali no wonder me mkali, dosi ko serikali, still me mkali. Mimi generali, mimi generali, mimi generali, baba bado me mkali. Generali, bado me mkali, kali generali, bado me mkali. Mimi generali, bado me mkali, mimi generali, baba bado me mkali. Tunajua the word verb is actually a noun. Anza na vitu mnajua kisha reveal the unknown. Mystery zangu unique, niko na share, no wonder ni bomb. Kabla sijengiwa na uzee, acha nywele mimi ni kom. Mimi generali, skiza sauti nkamaradi. Machizi mita ani jobless kona na makadi. Sena jwa niko ansang kwa street some second to none. Digi wananita ghetto dream easy my life no stress it me. Kama generali najua I can shinda dragon na Lucy Aran. Na we missi imposter kanan. Na work hard my job is well done. I hope this is spendy Christian said the law is done. Na we ironic yujin commercial ndombegu tupande. Sunday najulikana kama generali na kishinda album na mixtape. What a one my fans are DJs. Tracks zangu ziwe mix. Advice kibe na doza shuge. Usigope kulamiwa na strungi. Madem kipenda chipo usigope mimba na budonjui. Mimi generali no wanda mimkali. Dosi ko serikali stay mimkali. Mimi generali mimi generali mimi generali baba bado mimkali. Kali generali bado mimkali. Kali generali bado mimkali. Mimi generali bado mimkali. Mimi generali baba bado mimkali. Yeah. Skiza story tena hili the last and final verse. Tende kazi niko high and already sitaji miki bali. Kunitabiri si rice bro kila sana na mbali. Gepa kichwani long sighted staki mwani. Hata chwani si ni do stabagua mse mtani. Shoti nipe mini kupe jukwangu staki kupe. Chapshutaka mimi sezi hata kufunga dude. Mini generali touching everywhere hapa kule. Kalwada funga shule before ni kutake back shule. My hater na wamada na kiloza but they no proof. Na truth reasoning yangu iko higher than your roof. Tangu niwe generali jo siji iti kama Christian bro. Juni religion ya kwa budu jua makes it absurd bro. Yeah, a wise man can learn from a foolish question and a fool can learn from a wise answer. Yeah, ini mwaitha kutoka wailizi mwenyewe mzee mzima kwenye pani. Yeah. Adios wailizi tena.